Oh, exclusive.
Shasha money. Papa mpafa, geri. Look at shosho, feli. Dema na daiku nini, ngwai na pombe ame feli. Pena second, feli, kujua maji, mini feri. Bingo soko, feli. Uyu dema na dai, ribashi yake, feri. Luko mfoko, soko, feli. Dema na dai ni nani, fusha na sound, lakini kama feni. Feni ya pea, niko fea, ni mudeo na mkatianga kiasi, ya nito femi one, ke, keni one, ko dinosin, ko feli la, ko mpano phone, ko seni man, miko chi, kama Vince McMahon. Kondi kosi niko father down, adai pigana na nani. Rogo nkasa mfani na filka rogo manduli venye kondani. Nambika shinko shani, udema na dainiri basi kafami. Nasema mini the real nigga, the real nigga na niko ndani. Ubi, shasha mane. Nachoma moja mbili.
Ugo wapi?
Shasha money.
Basi. Tell him.
Shasha money mkoni kwa empty. Nasaka money mkoni kwa empty. Nasaka money mkoni kwa empty. Demo na dai kusenki. Mini nani oji na ongea hivi juu mini kama ka MC.
Yeah.
Niki roga na boga foda. Siki na koda koga. Bitch na fuck and hoda. Chinake. Oh,
next
topic. I don't even know what the fuck I'm talking about anymore.
Just switch up.
Shasha money.
Yeah.
Shasha money. But Bill is my weakness.
I know what, my guys. That's how we do it.